Ay, mama, shigi, nakufa, hoy, gonk, gonk, fire, moto, moto.
Ole macho, ole macho.
Mini, you the king of flow, call me commando, call me commando.
Kamu baba.
Ole macho,
I give you some more dada.
Niki Ferry, ujue na plan B, na plan B, shachunga mila ni pipi mpaka DB.
Yani kama vile generator kama mwizi kakupiga ngata
aya tende tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema
tetema yani kama umepigwa shoti tetema
ipe macho
tetema yani kama umepigwa shoti tetema ipe miganisho ya robot tetema ukutani hadi kwenye koko tetema, yani kama umepigwa shoti tetema, ipe miganisho ya robot tetema, ukutani hadi kwenye kochi tetema, kwenye giza mama shika tochi kataka kama noga, oh mama nakapandizi za bukoka, oh mama nakapandisha boda boda, oh mama nakichoka kuchuma mboga, oh mama ay, mama, shigidi, ah nakufa, hoi, wikidi ay, mama, shigidi, ah, ay, mama, shigidi. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoy, wikidi, ah, ay, mama, shigidi, fire, moto, moto.
If we're the real one, you're talking, say, boom,
aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shoti tetema, ipe miganisho ya robot tetema, ukutani hadi kwenye kochi tetema, kwenye giza mama shika tochi kataka kama noga, oh mama nakapandizi za bukoka, oh mama nakapandisha boda boda, oh mama nakichoka kuchuma mboga, oh mama
ole macho.
Ay, mama shigidi, ah nakufa, hoi, wikidi, ah ay, mama shigidi, konki, fire, moto, liquid. Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema,
yani kama vile generator
tetema,
kama mwizi kakupiga ngata
tetema,
yani kama vile generator
tetema,
kama mwizi kakupiga ngata
tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta
tetema,
chini nikipuliza tarumbeta
asaboza toza keza shogoroza kufa chali kama mende Maria Rose poza tungili mekoza twende nikupige nyembe
okay.
You mess my mind up kolo 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 ukinuna tunye toro toro toro
sani pesa digi digi
wash
biuno ya gigi gigi
wash
funga kibinda mkwiji kwiji
wash
ni kunyonge kazi gizigi
tete oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya tende tetema oh mama tetema
yeah, yeah.
East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo wa mabingo.
Kwenye darkness, when you handle, professional, waku handle. The way you take me, to the end of
ni moto.
Kondebo. Kwenye darkness, when you handle, professional. Kwenye darkness, when you handle, professional, waku handle. The way you take me, to the end of. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I give you baby carigo. Kidogo changu ndo chango, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, baba nidi nipejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwadoto. My sherry koko, baba nidi nipejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwadoto. Paranawe Paranawe, I want to see you dancing. Paranawe, Paranawe, I like the way you dancing. Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
lege linadondoka.
Nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza
pretty girl nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi, sura mbaya dawa yake make up. Uwe kiwembe nakula kiporo, nimeshapenda sijui kasoro. Jirembe uwe mororo, kama huna shepu vandi godoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Maisha ikoko kwa baridi ni pejo to. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Katamu mina kajua uwa, nakanabojisha uwa uwa.
Ulinipiti
sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa.
I want to see you dance. I want to see you dance.
Wenye sauti nyoro
DJ Ole Macho, DJ Ole
Macho. Mususu ya soro ndombo na bando letu la buku twa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mwenye kwenye vijipa vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mwenye ifike kunako. Oh baby kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam, kolea baby. Tufanye wazi wazi watu wone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby. Walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberu mberu sio penzi la mashaka. Tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka. Wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu,
hanaga mbaya la zizi.
Show mbovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love,
haijawahi kukwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye kwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mwenye ifike kunako.
Oh baby
musika kiyo
Chola pekonyeza na mikongo kashakira.
Ole macho, ole macho.
Chola, chola, chola. Chola kukonyeza na mikongo kashakira. Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Michi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo.
kitovu ni kipini. Mtoto jojo jojo afaide like mini. Nyumba rojo rojo watoto ndizi maini. Yani soto jojo jo.
Go gaga aye. Fanya kama unataga aye. Usifunje chaga aye. Ongeza masaga saga aye. Go gaga aye. Fanya kama unataga aye. Usifunje chaga aye. Ongeza masaga saga. Basi waonyeshe. Waone. Waone. Basi waonyeshe.
Ole Macho, the number one DJ in town. Anafanya ngoma zote za pongo zinazunguka Kenya mzima. Ole Macho, the number one DJ in town. Twende kazi.
Umwalikumba kwa udongo, we mtoto fire.
Fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya.
Taya, taya.
Nizidishe uondo, steam za kaya.
Kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, penzili kapaya.
Kaya, kaya.
Unavyo ni changanya manuva
yeah.
Kiuno spiri kama msuva
yeah.
Wako napona mm. Majabu sama kinguva
yeah.
Mkezo unavyo ni funga funga
yeah.
Magoli ya pona.
Tena kiuno laini chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini toto jojo jojo. Afaide like mini. Nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini. Yani soto jojo jo.
Go gaga aye. Fanya kama unataga aye. Usifunje chaga aye. Ongeza masaga saga aye. Go gaga aye. Fanya kama unataga aye. Usifunje chaga aye. Ongeza masaga saga. Basi waonyeshe.
Waone. Waone. Basi waonyeshe.
DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa, bingwa wa mabingwa.
Yo 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 yo.
ngozi Ukini gusa gusa mihaya Watu mtoko Mihogo bichi koko oh, oh. Nidekeze kitoto Kachumbari kwa kiwiko oh. I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo Sanguisia
Aibu 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 Aibu
DJ Ole Macho DJ Ole Macho Bingo wa mabingo
Na waza imekwaje nimetumbukia Kina kirefu mbele sioni Jolove chumbani umentunukia Unibele gangara mtoni umeshika idara Halo halo wako fala Oyoyo sina sera Oyoyo kesho shela I wanna be solo Na unifanye utakavyo Baby give me some more Ziteke zangu isia I wanna be solo Baby, give me some more. Ziteke zangu isia.
I'm
on the beat.
Share it, share it. Your papa Kyla, Kyla. You know what it is, man. Yo elim ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata ka vita vini we Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate I'm the man tena super kwa kuchakachua cash Good time kila siku era nyingi ziko bank Balance kama manga zini vuki zi rank Ogopa na kushoboka sona kujitia dough So fara kwa mamito kisimamia show Omboy gumiza nini ujaja kumek dough Of course shede de shede zedi ya kumesho Napo jaribu nikiferi ujue na plan B Na plan B shachunga mila ni pipi mbaka DB Seke tisa mia tisa tisina tisa makolo wabaki wow tu Manyoka kibisa miso mjinga kabisa Na exposure ya maisha can push Push ila kubuta na sitisha kwani
Wanatasha kwa nani ya tufanani nao Amali zetu wanazwati zijuwi zao Story zetu wanatuwa kwa dada zao Na wawa wanasuma kwenye mitandao
Yumba, stani kwa site, najenga majumba Nishajua unachagua right au pumba Nimekua nishajua mungu sio ndumba Bitch be humble, west kwa kimada Ujuku katika bus change hata bitch Bitch be humble, west kwa Bitch be humble, west mamada Bitch be humble, west kwa kimada Ujuku katika bus change hata mada Ride our deal, check it brother We go harder, chilling with the bling bling style Kama Gucci and Prada Baka mkini on mseme
Kamu baba
Yeah, I give you some more dada Old school kama vile pizza more brother Change the style, I wish you change your raw saba Do the raw shada, dada squa gaga Wizzy wear kaba Mina haba haba na haba haba Meja za kibaba Wanataka
tufanani ya tufanani nao Amali zetu wanazwa tuzijuwi zao Story zetu wanatuwa kwa dada zao Na wawa wanasuma kwenye mitandao
Ole macho
Al-Qaeda
Nimelipuka kama bo
Al-Qaeda
Samahani nkikubo
Al-Qaeda
Takupigo konde boy
Al-Qaeda
Bose
Al-Qaeda Nanukia kakolano Nivute kamando Mini yule king of law Call me commando
Azi ni kuimba tona kume
Jana nandi kalia kuna aibu Anaogopa sana sipate aibu Naomba hii wifikie atachibu na wote Wajue kuna jitu Kuna watu wenye roho mbaya Hawapendi ona ukipenya
Watunabisha kila jo Hata wani nyongeko Mimi ndo the king of flow and they know
Kwenye mitandao nipo tu kila sehem Vijijini na matauni ah kila sehem Radio TV niko pia kwenye system
Gangari kama root na stem
Al-Qaeda
Nimelipuka kama bo
Al-Qaeda
Samahani nkikubo
Al-Qaeda
Takupigo konde boy
Al-Qaeda
Najiamini dume Al-Qaeda
Jose
Al-Qaeda Na kama wani dume Al-Qaeda
niko plan B. Mungu amefungua njia hata na Cardi B.
Una Rihanna na na my Rihanna na na hey.
Tamani nifikirie sana, usinipe maruani mi moyo tama, na mashetani yanapanda kwa mana. Ni miujiza moto faya, uzuri kakupa nani? Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani. Ni miujiza moto faya, uzuri kakupa nani? Unaumiza mambo mbaya, nukse uko nyumbani. Mia zipo, kwa jili yako mwazio. Mia zipo baba, akili mia zipo bwana. Kwa jili yako mwazio. Mia zipo baba.
Ole macho, bingo wa mabingo.
Lakini mwana hata kosea, yeah, yeah. Kama kukumbu ni ukumumie, yeah. Baby tasema majozi nitotoka mimi, baby tasema majozi, yeah. Nasikia unaolewa mabebi mahani. Na mima umepanga doa ya kwangu mimi. Mpenzi ungalijua
mzuri ni mzuri ya. So don't judge a book by the cover.
ole macho, DJ ole macho, DJ ole macho. Bingo ma bingwa, bingo.
Sare sare.
Kabidi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Malkia wapenzi langu, fari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. For my baby nshobeze, sitisha penzi yaki nilewe, taratibu basi nkoleze, hazi nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga, kumbana kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, 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 sare.
Nikimuna bala,
DJ ole macho, DJ ole macho, DJ ole macho.
Akia mungu kifa,
bingwa ama bingwa, bingwa ama bingwa.
Ananipata maa, kila time nikimuna, macho yangu juju. Kila time nikimuna ananipata. Every time I see you, I go gaga, I go gaga. Every time I see you, I go gaga, I go gaga. Every time I see you, I go gaga, I go gaga. Every time I see you, I go gaga, I go gaga.
Na feel hit, na feel free, na bado na feel breeze. Ni kama niko kwa beach. Usha ni mix, tena ukani fix. Usha nchanganya na bado adoja ni kiss. So wacha niku, mbeleze. Niku weke haya taku shinde veve. Mini kaa joto babe kama ukona jeve. Na kutreat kama toto kama niku bebe. I go gaga, I go go gaga. Cheesy cheesy kichwa niko zigzaga. Rumba manze na isikia nkama raga.
Raga, raga, raga. Every time I see you, I go gaga.
Maskani mina wakata, story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigi zaga zari zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Vijana wangu mina wakata, story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigi zari zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know.
No, no, wait, don't. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto we toto. Nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto. Nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Toto.
Lo 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 lo. Jaribu kuja kido. Zama nani tizama. Usijeli anzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah, leo sito kwacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby, ah.
Njuta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling na mini. Paki kubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Ocha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe. Sizidishe kipimo chepombe. Bembea pepea, bembea, bendera pepea. Era zaidi, ukibembea, bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't don't you know that? Many kama taka mata, don't you know? Numiani, don't you know? Mama, don't you know? Many kama taka mata, don't you know?
Toto, we tot. Nani danganya, danganya kama mtot. Toto, we tot. Nani changanya, changanya kama mtot. We mtoto, we mtoto. Nani vuruga akili kama mtot. We mtoto, we mtoto.
DJ Ole Macho.
Rengi yato miduwe, rengi yato miduwe. Kiuno chake cha kipekee, kiuno chake cha kipekee. Yani figa nane kamili. Tena magari na bishako, usiku na mchana. Washikadau na wasanii. Mimi na mlaumu mama yako, ulorithi matatizo. Uzuri wako swasari.
Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule, mimi na
wewe ndo mpangaji. Akaleta bifeti na mwibia. Si uongo bwana nitamnyakulia. Akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha. Nisije kosea unigombeza. Useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister nikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza.
Hata kama na mwa wanapona mbili kikuonaga. Hata kama usiku sana siwezi lala sipo kuonaga. Dali dali sweetie, toto show siyo bana. Dali dali sweetie, napenda unavyochezaga. Ligi mechi ligi fujo, we unifunge chicharito. Kama Masai na itandito, alhamdulillah Yesu Kristo.
DJ wa nguvu, bingo wa mabingwa, DJ Ole Macho.
Kienda kwetu chakula, ugali na sato utakula. Umezoea baga kule hakuna. Naomi Kembo
Rembo
Utapamba.
Nia mini mama
Bamba.
Sione ni msela
Utapamba.
Nia mini mama
Bamba.
Sione ni msela
Utapamba.
Unaniza boss, jina la utani tenende. Kwenye bata unikos, popote pale wetuende. Japo nina sura mbovu, ila pesa inanifanya unipende. Kwa itabere kabia tama, kwa yule pale minyama uzembe.
Ole Macho.
Agiza chochote wana nipo, sita kina wama Na kama unanja mwite wajiko, alete manyama we. Kwa mademu wenye shombo mimi nipo, siwa chisalama we. Na maela mengi jampo nipo simpo. Hata nionge pumba vipi
sawa, nasi pombe na gawa.
Inahela kama Bill Gates
sawa, nasi pombe na gawa.
Dada nikisi kidogo
sawa, nasi pombe na gawa.
Nikitaka chochote we
sawa,
nasi
pombe na gawa.
Eyo eyo Sache tunyakundi hapo unamsikisa pingwa mapingwa TJ Ole Macho. Twende kasi TJ, twende kasi TJ, twende kasi TJ.
Oh my, this is big.
Oh yeah, come and flex us. Go me on the
Ole Macho, Ole Macho,
yeah.
Ole Macho.
Way that you look at me in the face.
DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Go me on the count on the face. Way that you look at me in the face. Listen. Nation killer, all you be find them a fashion killer. Oh, who? Freak and Zima, when them know me love a bad girl killer. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba, tu kwa kisogo. Wani pa my hand, them nasio ndogo. Oh, na na na, yeah. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me namba, tu kwa kisogo. Wani pa my hand, them nasio ndogo. Oh, na 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 na. What I so my number. What I saw my number. What I saw my number. What I saw my number. They say you so too much,
too much,
too smart,
too smart,
too fine to be with me. Baby, you so romantic. Na sito kwa chaka ma feeling na ni Anji ana data na se. Richa na nanda kuloga na angwe uniriche mimi. Ambire number and I soma.
Nation killer, oh you be fine I'm a fashion killer. Oh who, freak and zima. When them know me love a bad girl killer.
Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me number, tu kwa kisogo. Wani pa my hand, jam nasio ndogo. Oh na na na, yeah. Tu kolege soa, kolege dogo. Why so me number, tu kwa kisogo. Wani pa my hand, jam nasio ndogo. Oh na 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 na. What I saw my number. What I saw my number. What I saw my number.
Master Wood.
What
Kenyan boy.
Yanito joki boko.
Ana bonge la nundu, akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu. Ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, kibogo. Huyu mtoto kibogo, kibogo. Yani kibogo, sijamuona kama yeah. 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 Yani kibogo. Tadunga suti na tai, nimfate ni mnongoneze.
Bore macho,
mwambie yendo na tai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo metawala. Sioni noma yani mbwana sopari. Hakinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigiri, washanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, kibogo.
Sogeze like I'm someone nikazie ndanga ngachi
hanga nivuta ghetto kapige bunduki
hey bunduki
ile nogo pa centro michezo ya mbaruti
mbaruti
nyega nyega wetu mwanza nyega 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 nishushe mwanza nyega 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 wetu mwanza nyega 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 nishushe mwanza nyega.
Nangi kama mchaluo, shape ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishiga basate.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama nachuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika,
bandu. Bandu.
Funika, funua, bandika, pandu, anika, anua, kanipa, chukua,
nyega nyega, wetu mwanza nyega, nyega nyega, nishushe mwanza nyega, nyega nyega, wetu mwanza nyega, nyega nyega, nishushe mwanza nyega.
Karikete, te, katoto akashekeke. Kwenye biringete, te, ufunjaga na kete.
Osa iweke, aiweke, iweke, aiweke.
Pitishe kwa chini,
aiweke, iweke,
Miuno ya kazi kazini
Aiweke iweke Aiweke
Ile ndindindi
Aiweke iweke Aiweke
Moja shakiti bobo
Aiweke iweke Aiweke
Twende shaku kidogo
Aiweke iweke Aiweke
Chuma magimbimi
Aiweke iweke Aiweke Aiweke iweke Aiweke
Pana shepu bufano
DJ Kole macho
Mwendo kama kanyagi chini Hakanyagi chini Donjo kangaro Kafungash Dabo kibini Dabo kibini Anagula bia Kifuwa ni dodo Kipota boda inanyange Akitembea Yani kama
mzembe
Mambo yote pambe Usiogope okot okot
Inama inama okot Usiogope okot okot Niwe, niwe, niwe mama niwe Niwe, niwe, niwe mama niwe Niwe, niwe, niwe mama niwe Niwe, niwe, niwe mama
Moko na sina lala sina mwambie kila kimtazama kwa kina kiukweli mwambie silali tena nalipa tabu kwa kemi sina hali minapenda yeye tu
Wewe ndo wapeke Skendo nitende vipi Wabongo wanchangaze Wanasema unadanga Kwangu unidanga che
DJ Ole Macho
Yani ni kwa pe
Che
Alolo
Alolo
Kama madebe